tunapata maji, tunalipuka na vipaji, tuna flow ndio tunawapa vitu mnahitaji. Kwa bega yangu hey, tuwezi gusa hili taji. The world is so much older, cheki nimekuwa bolder. Niki keep star yangu ina shine since niwe older. Na hufa juu ya city, so believe in me. Nikiwa juu ya hikiti, man I'm leaving me. What I'm so touch and I'm hell na seven sisters. Na live club jezi live vile 11 sisters. Where's I take my pictures, fixtures na mix, shinda mixture. Nipe kalamu nikupatie hiyo flow. Flow yao inabona yangu body na ingizanga do. I said it before, my fans wanaitisha more. Ni holy season na reason kaya prison break. No wonder me study this time ni kwa mic check. Na check ni wanda shinda pyramids make. Na drive Victoria, flow ni a warrior. Na kurudisha kwa hip hop back, niite black. Nikitumia track kama yana tires. Niki sing back, niku watu up attack. Holy season, time ya kurudi rakamoli. Kweka mic chini kesha soma books holy. Baka morning, ni class na ni time ya kurudi back. Man, nilikuwa to up attack. Holy season, time ya kurudi rakamoli. Kweka mic chini kesha soma books holy. Baka morning, ni class na ni time ya kurudi back. Man, nilikuwa to up attack. Natak mili zangu dani ya KPB. Dani ya B na kikuwa na KTB. Mera fakali, naona shidwa ni how. Ina take 6 minutes, man could get applause. Niki tap tap, shoda wana come kwa house. Na pengine to get down, ama to jimijar. Ni Sunday na Monday, niko into your house. 28th century, nipate kando ya taus. Dictionary kwa head, wezi kwa sabu cup. 20 minutes, zikipita, niko dani ya club. Juni koko cup, na Larry King, yuko kwa top. News na brinko, ready kuwa ata kwa ta. Kachonjo. Nisempu ni compare na club today. Time you wanna back, niki ngoja dark. Niweze dunda kwa track. One time kwa back na full moon. Ni strike kama shark attack. Whoa. Skiz the jack. Kwa hii movie mindo Terminator and the back. Naona we ni sarakona hivo hit the corner. Lakini chuma yangu bado inakuona.
Kazi toshi hii.
Huwezi blame kwa hii time. Pia mi who try sana kuepuka hii crime. Clans man ki get started. Si wanga fearless. Mabeste wa Afrika tuko juu ya staircase.
Holy season, time ya kurudi rakamolik. Weka mic chini kesha soma books holy. Baka morning ni class na ni time ya kurudi back. Man, nilikuwa to up attack. Holy season, time ya kurudi rakamolik. Weka mic chini kesha soma books holy. Baka morning ni class na ni time ya kurudi back. Man, nilikuwa to up attack. Holy season, time ya kurudi rakamolik. Weka mic chini kesha soma books holy. Baka morning ni class na ni time ya kurudi back. Man, nilikuwa to up attack. Holy season, time ya kurudi rakamolik. Weka mic chini kesha soma books holy. Baka morning ni class na ni time ya kurudi back. Man, nilikuwa to up attack.